Buli munda yori no bulumi Ebintu kati byachuka Tobitegeera na erindamu Ebizibu byona byo byayala Abana b'abantu byabasukuluma Olinga talina muntu ayinza kuyamba Musenemene Luli abagwanga mwamanyi Bwe wabalabanga n'obawa obujulizi Ebaddamu essuubi Nabo kati beebuuza nti nno wabaki Embeera gy'olimu ekunyiye Era kati otambula weemulugunya Olugendo walukoowa dda Naye ate n'engolo gy'ayita mu muliro Weerabange yalemwa Ye Mukama akuyita muwanguzi Okyayinza okuyimuka n'olwana n'owangula boba Yesu tomulese Kubakuti nte gy'oli Agayanja ogasanga ogayitemu Gabiwe ddoli mulaba Mukama ate yagamba talikuleka Oli mulaba Mukama we mulimbye Toka abatazika Akulaba era kumanyi Abakusekerera balaba Abakuvuma abamenyi b'emitima Tobakuba toyomba Kwangala Muno mukabyanti ye muno dala Ze polisi ya tukwata kolumu Kolo rena manyanti mukama mfako Kale togwa musubi Mukama akola ne mukasera akasembayo Daudi ya muonya Goliasi Ate ye Danieli ya muonya mpologoma Amanyolumwa Na yesi woli bebanga yona Na wali kuonya, uye ya wonya, omusajja Yobu Manyanti mukama takera, atera takere wanga kukukola Wabula mubile bitufu, obomwe budeye mwakorela Jukiyo labe mukama, jakuje wala eyetendika Na bino vyola bange binene, alivi kupunu seo liena vila Kati mukwano nda mwamanyi Totya mukama ali kumpi nawe Obujulizi byona byolaba Bw'olijuliranga tenze mpona Mwesigo yagaba essanyu Okutali buyinike naye emirembe Tunuulira oyagaba essuubi Atasasula bukyayi nayo okwagala Olimulaba mukwano Gwe mulimbye Tukaba bambi Mbamae na kumanyi Aba kusekele la balaba Mbaba kukuma aba benyi benyi chima Tukaba bambi
ono mukama kugamba
wen kugamba yo
werinda we batakambe
linda bo
njina yori nakato
linda nawe
tarimba
tarimba mukama
tayenjisa tera bira bantu
bera bira bantu
be
asola nyo
oli mulaba
mukama
mulinde
sebo nyabo mulinde
abakusekerera balaba
abalaba jari
twabakuba toyomba
mareke yalwanira Daudi mulinde tata asola nyo tarimba ngako
remember where you got it from www.djericom.com